Jemo kwenye bet.
Wakibali, hawezi mkaamini. Nikipata ajira, wataka kunikatizia. Wanisema mabaya, nisiwe na furaha. Lakini Mungu yupo, moyoni amenipa amani.
Masidie,
ni Mungu yupo.
Masidie, you and me won't go your fall.